copen de una joa, baby. Se'n fan ja vibaia, quan ja conto mia. Usini mix in a viso asado, tan dalilisha. A me solevo zao zao, tan kasirisha. Ako mi si pendi tabu, tani angaisha. A me solevo zao zao, tan kasirisha. Kufuli, kufuli, tia kufuli, kufuli, ashu. We, wacha. Kuchi, chi, 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 chi. Wacha, cha, cha. Kuchi, kuchi. Wacha. We, wacha. Kuchi, chi, 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 chi. Wacha, cha, cha. Kuchi, kuchi.
Usinifanye vibaya, weza kutumia. Baby mi, nikipenda na kera. Uivu wangu na boa. Usinifanye vibaya, weza kutumia. Yeah. Basi nipe yote, kisibaki kiporo. Atukeshe wote, yani mpaka tumoro. Nipe vyote, supu mpaka kongoro. Kote kote, paka kwenye chochoro.
We, wacha. Kuchi, chi, 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 chi. Wacha, cha, cha.
From madnaja.com.